Katikiro Charles Peter Mayiga akatirizo obukulu obw'okunyikiza obuwangwa n'ennono mu baana n'abavubuka. Mukwata Damula Mayiga era ayagala abaana babangulwe emirimu egibawa obukugu olw'okwetandikirawo egyabwe baleme kutunuulira ddigiri zokka ensome. Bino Katikiro abyogeredde ku ssomero lya Homes Darling e Gayaza gy'abadde mu kulambula basaakaate mu kisaakaate kya Maama Nnaabagereka eky'omulundi ogw'19. Katikiro Mayiga asabye abasaakaate okubeera bagumiikiriza ssaako obutaterebuka mu buli kye bakola. Ono ensonga azirambuludde bw'ati.
Ebika byateekebwawo bajjajjaffe okugatta Buganda ng'abazungu beewuunya n'okwasama ne baasama. Naye kaakati gwe nga gwe nantume, gwe namaganda, gwe nakate, gwe mukiibi naye ng'ate tomanyi kikaakyo obanga ayagala okufuuka omuzungu ate nga toli muzungu. N'olwekyo okumanya ekikaakyo nsonga ya bulijjo era osaana n'okiyiga okuva ng'oli muto nga mube muli.